kitongole kivunanyizibwa ku insua kitongoza wiiki ya insua ey'omulundi ogwokutaano ng'essira liteereddwa ku kubunyisa empeereza ya insua obuyiiya n'okwolesa obuweereza obw'enjawulo mu kitongole kino akulira ekitongole kino ki Insurance Regulatory Authority Kaduna Birubega agamba nti wiiki ya insua yakubeerawo okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 19 okutuusa nga 26 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 ng'alaga nti wagenda kuteekebwawo ebifo ebyokuwulirizaamu okwemulugunya kw'abakasitoma era nga byonna byakubeera mu kibangirizi kya ssemateeka mu kibuga Kampala ate n'ebitundu ebirala ekitongole kino gye kikakkalabiza emirimu gyakyo nga Gulu, Mbale n'embalala.